You're with SBS Radio.
Maro xukun ku ridayay laba wiil oo dhalinyaro oo maleegayay weerar argagixisa oo la qaadi lahaa sanadka cusub ayuu garsoore Desmond Fagan diirada saaray sidii looga hortagi lahaa dambiyo kale oo noocaas oo kala. Garsoorahan maxkamadda sare ka tirsan ayaa si gaar ah u tilmaamay waxa uu ugu yeeray aayadaha Qur'aanka ee waa sida uu hadalka u dhigay colaadda iyo dagaalka ku baaqama wata.
The incitements to violence which terrorists quote from the Quran cannot just be ignored by the many believers who desire harmonious coexistence.
Kicinta rabshadaha ama gacanka hadalka ay argagixisadu ka soo xigtaan Qur'aanka ma aha wax ay indhaha ka qarsan karaan qaar badan oo diinta haysta oo doonaya in dadku si fiican u wada noolaadaan. Aayadahaas ma aha kuwa ay argagixisadu iska indha tiraan sida aan ka aragnay kayskan wiilashan iyo kaysas kale oo aayadahaas colaadda ku baaqaya ay dhiirageliyeen in dambiyo waaweyn ay ku kacaan. Garsoore Fagan ayaa isagoo hadalkiisa sii watay yiri, dadka diinta Islaamka haysta waa inay cambaareeyaan qaybo ka mida kutaabka Qur'aanka.
If Australian followers of the religion, including those who profess deep knowledge, were to make a clear public disavowal.
Haddii Australianka diinta aaminsan oo ay ku jiraan kuwa sheegta inay aad u yaqaanaan ay si cad oo publiga u diidi lahaayeen aayadahaas oo ay yiraahdaan ma aha amarka ma dambaysa oo Ilaahay bixiyay, markaas ku dhiirashada argagixisada inay falalkaas ku kacaan way wiiqmi lahayd. Wakiilo u hadlay bulshada muslimiinta ayaa diiday hadalka garsooraha, iyagoo sheegay inaysan ku habboonayn in maxkamadi faraha geliso ama faraha gashato sida diinta loo turjumo. Bilaal Rauf oo u hadlay bulshada muslimiinta ayaa sheegay inuu la qabo walaaca garsooraha marka laga hadlayo propagandada ay argagixisadu isticmaasho, laakiin uu diidan yahay hadalkiisa ku aadan Qur'aanka.
The issue arises where there are parts of the judgment that then focus on
dhibaatadu waxay ka imanaysaa qaybta xukunka ee diiradda lagu saaray muslimiinta guud ahaantood oo si cad oo qayaxan ugu baaqaysa in muslimiintu diidaan qaybo ka mida Qur'aanka. Muftiga guud ee muslimiinta Australia, Dr. Ibrahim Abu Maxamed, ayaa sheegay in hoggaamiyeyaasha diintu aysan weligood abid diidi doonin cambaaraynayna aayado ka mida ama ka tirsan Qur'aanka.
You don't ask all doctors to disavow medicine if some have exploited it. You don't ask all judges to disavow.
Qof dhaqtar ah kuma oran kartid daawada diid haddii qaarkood si khalad ah u isticmaalaan. Kuma dhihi kartid dhammaan garsoorayaasha sharciga diida haddii qaar ka mid ah isla garsoorayaashaasi ay sharciga si khaldan u isticmaalaan. Taasoo macnaheedu yahay in aadan ku dhihi karin dadka muslimiinta diintiina diida ama cambaareeya haddii qaar ka mid ah muslimiinta laftigooda ay si khalada u turjunteen. Markuu xukunka ridayay ayuu garsoore Fagan sheegay in 15 sano ee u dambeeyay maxkamaduhu ay arkeen 13 weeraro la damacsanaa in la fuliyo ama kuwa la fuliyey oo ay ku lug lahaayeen 47 qof oo jihaadoon ah.
This number of convicted Islamic terrorists whose offences span 15 years
tirada argagixisada Islaamiyiinta ah ee la xukumay oo dambiyadooda 15 sano u dambeeyay ay dhaceen dhammaantood waxaa dhiirageliyay hal fikir, hal ujeedo. Taasina waa arrin weyn oo aan la dafiri karin. Dadka u hadlay bulshada muslimiinta ayaa sheegay in hadalka garsooraha ee ku aadan Qur'aanka uusan meesha ku darin sida bulshaweynta muslimiintu ay u turjumaan Qur'aanka iyo sida ay ugu dhaqmaan. Bilaal Rauf ayaa sheegay in garsooraha ay ahayd inuusan isku qaldin sida jihaadoonku u turjubaan Qur'aanka aysan ahayn mid bulshaweynta muslimiintu ay ogoshahay ama aqbalsan tahay.
The jihadist interpretations are not accepted. Indeed, Muslims globally have suffered the most.
Sida kuwa jihaadoonka ay u turjumaan Qur'aanka lama ogola. Xaqiiqduna waxay tahay in muslimiinta caalamka ay yihiin kuwa dhibaatada ugu weyn ay u geystaan shakhsiyaadka fuliya dambiyadan karaahiyada ah kuna kaca falalka noocaasa. Muftiga guud ayaa sheegay in laba aayadood oo keliya ay ka hadlaan dagaal ka hortag ah ama isdifaac ah. Wuxuu sidoo kale tilmaamay in macnaha iyo sida loola jeedo aayadahaasi ay isbedeli karaan marka carabi laga turjumo oo ingiliish loo turjumo. laakiin garsoore Fagan ayaa aaminsan in loo baahan yahay in hawl dheeraad la qabto si loo cambaareeyo fikradaha jihadoonka.
In the absence of express public disavowal of verses which convey Allah's command for violence.
Inta ay meesha ka maqan yihiin in si publiga loo naqdiyo ama loo diido aayadaha faraya dadka in Ilaahay amray in dagaal la galo, sida laga soo xigtay qoraalada jihadoonka ee kayskan lagu soo bandhigay, markaas ballanqaadyada ah in aayadaha uun si khalada loo turjuntay waa kuwa khilaafsan arintaasi. Runtiina waa sidaas sida ay propagandada jihadoonku u aragto iyo waliba dadka raacsan arintaasi.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.